Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Nataka kufundisha somo linasema believers in the business world. Believers in the business world. Waamini katika biashara. So I was telling you my story that I was making I was having conversation na mheshimiwa mkuu wa Arusha wa sasa, and then katikati ya kuongea he challenged me kwamba kwa muonekano na kwa namna ambavyo mnalipeleka kanisa la Mungu, watumishi wa Mungu, do you think there is a way wafanyabiashara walioko ndani ya kanisa wakapata mfumo mpya au namna mpya ya kuongezeka na kufanikiwa kwa akili na namna ambavyo mnawajenga na kuwafundisha watu? Do you think so? Nikamuuliza, why do you say that? Kanambia, pastor, do you know? Watu wenye market, watu wenye masoko, watu kutana nao kanisani. Spot the pressure, takuelekeza. Nani anafanya catering hapa? Anafanya catering. Good. Nani anafanya decor, anapamba kwenye maharusi na vitu vingine, nani? Good. Answer me the truth. Watu wanao hapa tenda, mnakutana nao wapi? Kwenye vikao? Sindio? Au kwenye masherehe? Mitaani? Funny enough, most of them are not your church members. Can I tell another thing? Most of them are not born again. So money is not in the church. Money is in the world. Now, how do we do kuitafuta fedha iliyoko duniani na tuipikip imani yetu? Because we cannot pretend kwamba huko kanisani kuna hela. Hakuna. Kuna waumini wenyewe wengine wakishaona umesogea sogea kidogo, wote wanataka kugeuka wawe mzigo wako. Kwani uongo? Church ukishaonekana una kiela kidogo tu, waumini wote wasio na maisha wako hapo nyuma. Unaweza ukajikuta unakuta kabisa ni kijana mzuri, anampenda Mungu, anamsaidia mchungaji au anafanya vitu pale kanisani, mnamuona mnapenda. Akiweza dada Ana, unaweza kanisaidia huko hapo nikapata nauli. Unaweza kumkuta anafundisha labda Sunday school kanisani. Anafundisha vitu vizito vya imani. Akimaliza hapo, unaweza kanipa kalifti kidogo. It's not supposed to be that way. I'm telling you the truth. Ni ukweli ambao tupendi kusikia. Na niwaambie kitu. Nani amewahi kupendwa hapa? Nazungumzia kupendwa. Wanasema kupendwa ndiyo huku. Kupendwa kuheshimiwa. Kama umewahi kupendwa, unaweza ukaelewa hatari ya kutokupendwa. Aliyependwa tu ndo anajua gharama ya kutokupendwa ikoje. Sitaki kuuliza swali wangapi wamewahi kupigwa kibuti, ila nasema tu wangapi wamewahi kupendwa. Tuachane na vibuti watu. Nazungumzia kupendwa. Do you know most of people waliotupenda au tuliopendana nao kwenye maisha, hatukupendana nao kwa sababu tu kwamba tulijipanga kuwapenda. Some of them, my sisters, kwa mfano mimi. Bas, sitolee mfano. Some of you, my sisters, unajua kabisa kuna mtu ambaye kwenye maisha yako inawezekana ulikuwa unamadmire, like wow, this guy. Anyway, hata niyameze. Unanyamaza, si ndio? As a decent woman, as a decent girl, you chill, you cool. And there is either another guy ambaye kwa kweli hukumpenda kivyo, but this guy was so into you. He was so praising you. He was so troubling you. He was so making sure you are an angel. You don't have any mistake. You are this. Ukitokea kwake you are unajua ulichokifanya. Ulishia tu kumwambia kaka hivi, unanielewa na mimi nakuelewa pia. Kiukweli ulikuwa unamuelewa sana, ila the way he treated you, respected you, showing you so much love, you open up your heart to him. The energy of appreciation. Hasa changamoto kwa nini kanisani hakuna gaila? Kwa sababu most of time pastors hapa madhabahuni wamekuwa kitukana fedha. Wamekuwa kidisi hela. Pesa sio kitu pekee ambacho tunatakiwa kuwa na my friend. Wakati Mungu ambaye tunaclaim tunamhubiri na tunamtumikia hakuwahi kuidisi hela. Do you know there is no verse in the Bible ambayo Mungu amedharau hela? There is no verse in the Bible ambayo Mungu ameitukana hela na kuambia watu hela haina maana. Hakuna. Lakini humu ndani utakutana na Biblia una verse na sasa hivi fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana. In other words, hata Mungu mwenyewe fedha imkatai kwa sababu kila siku anayambia wewe ni mali yangu. Wewe ni mali yangu. Umekutana na mtu ambaye kila siku anakuambia wewe wangu bwana. Wewe wangu bwana. Wewe wangu bwana. Huyo mtu hata kama ulikuwa umuelewi umpende, kuna namna unaanza kumsikiliza. Hata siku ukiwa na shida utatokea kwake umwambie hivi bwana mimi si wa kwako. Sema fedha wewe ni wangu. Money you are mine. If you have to talk like the way God talks. Hasa fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana. But kanisa la Mungu na mwili wa Kristo kwa muda mrefu sana wamekuwa wakidis fedha na kuona kama fedha sio kitu cha maana. My friend, prayers are good, but money is good also. Do you know what money can do? Even for the gospel, do you know what money can do? Look at what money did yesterday. Thousands of souls. Nafsi za watu zaidi ya 1000 tulikuwa na hesabu vile vikaratasi zaidi ya 1000 wamempa Yesu maisha yao. Ni muhimu kuwa na injili. But it's much more important kuwa na injili huku una hela. Hata Mungu wako mwenyewe ataheshimika when you have money. Kwa sababu wanadamu hawamuoni Mungu wako. Mungu wako haonekani. Mungu wako mwenyewe akasema mimi ni roho. Tikikwambia tuonyeshe Mungu wako. Angalau Wahindi wanaweza kukuonyesha tembo. Wanaweza kukuonyesha ng'ombe. Wewe tukwambia tuonyeshe Mungu wako. Unasikia? Mungu wangu mimi nakaa mbinguni. Baba yuko mbinguni anatizama. So kwenye hii conference ya masaa ya machache ambayo tuko nayo hapa, nataka nikusaidie kukuonyesha namna ya kimungu ya kutawala ulimwengu wako wa biashara, ulimwengu wako wa kazi ili fedha ikuitikie. Kuna kanuni moja nyepesi sana, usimchukie mwenye hela. Na ukitaka kufanikiwa kwenye maisha, jifunze kuamini kwamba aliyefanikiwa amefanya kazi. Kasumba ya maskini wote wanaamini aliyefanikiwa kasaidiwa. Wanaamini aliyefanikiwa kaiba. Wanaamini aliyefanikiwa ana a crooked way somewhere. Ndio maana ni ngumu sana kuwa na ongezeko la watu waliokuwa matajiri au waliotajirika. You need to know, kuna kitu mimi sijui. Aliyefanikiwa kuna kitu anajua ambacho mimi sijui. Na nitajua tu. Nitajua tu. Amini kwanza, aliyefanikiwa kuna akili anayo ambayo wewe huna. Na kubali. Kubali kwamba huyu kuna kazi kafanya. Achana na ile kasumba ya watu ambao wanasema hivi, ah hao wamefanikiwa unajua kwa sababu gani? Huyu anasaidiwa. Unaweza huyo ana bwana ndio maana kafanikiwa. Unaweza ah huyo baba yake ana hela ndio maana kafanikiwa. Ukikaa kwenye akili hiyo na mentality hiyo, trust me, inaua energy yako ya hustling. You are killing your energy of pushing. Ukiamini watu wengine wamefanikiwa kwa sababu kuna minzi imewafanikisha ambayo ni nyingine ya kibinadamu, you are killing your energy of hustling. Nikupe mfano mdogo. Wako watumishi wa Mungu ambao wanaweza wao wakaamini kwamba wanaweza kuamini vivyo wanaweza kuamini kuhusu huduma la tunazofanya au huduma tunayoifanya. Lakini do you know, mimi tangu nimeingia Mwanza hapa, tangu nimeingia Mwanza Jumatano, nimelala leo saa 5 asubuhi, alafu saa 8 niko macho, nikaanza kuandaa somo la leo. Watu ambao tunatenda nao kazi pale uwanjani, they are witness. Wanarudi tu hotelini, naoga, navaa, narudi uwanjani. Watu ambao walikuwa wanapita pita pale uwanjani, kulikuwa kuna muda ambao unafika pale unioni. Lakini yuko mtu mwingine ambaye anaamini kwamba yule amebahatisha, na mimi napendaga waamini hivyo kwa sababu hiyo ndio njia nyepesi ya kuwapiga watu gepo. They will never catch you. People who believe that you bahatishad. Because they don't get to see the works behind the scene that you put in kupata matokeo. Inapokuja kwenye swala la kufanikiwa, iwe ni kwenye biashara au kwenye career, be intentional. Be intentional, acha kufuga. Acha kujifanya kama unataka, kama hutaki. Be intentional. Be forcefully intentional. Wenye notebook mnaandika saa ngapi? Ndio hiyo point ya sasa, andika when it comes to success, be intentional. Be intentional. Do you really want it? Do you really want it? It is the same way kwenye relationship, it is the same way kwenye marriage, it is the same way kwenye business, it is the same way kwenye career. Do you really want it? Be intentional. Kwa sababu ukiwa hauko intentional, utakuwa unapelekwa na kila upepo unaoona kwenye maisha yako. Watasema hiki umepeleka. Watasema hiki umepeleka. You are not intentional. Grind there, be intentional. This is what I want and I'm going for what I want. This is what I want and I'm going for what I want. This is what I want and I'm going in for what I want. Be intentional. Be intentional. Mean it. Ndio kile ninakwambia, kama unataka hela maanisha. Be intentional and let God see your intention. Mungu aione intention yako. Mungu aione intention yako. How ready are you to get into wealth? How ready are you to see success that you want? Ni kwa kiwango gani una utayari wa kuyaona matokeo unayoyataka? Be intentional. Be intentional. Ndio kile ninakwambia, maanisha mpendwa, maanisha. Do you know my brother? Hata kwenye mambo ya maombi na mifungo, hatufungi kwa sababu Mungu yuko mbali. Tunafunga just to show, Father, we mean it. We want this one. We mean it. We want this one. Now fasting is the same way ya kufasti kwenye mambo yasiyo ya msingi na kuwekeza kwenye jambo lako la msingi. You fast not to go to hang out with the friends so that you can dig in kwenye business yako. You fast not to move around and partying just to invest into your business. You fast not to buy things that will waste your money and you invest into your things. You fast to show intention.
Amen.
Intention. If you want to be everywhere for everybody, you cannot become anyone. Kama unataka kuwa kila mahali kwa ajili ya kila mtu, huwezi kuwa chochote. Mtu mmoja akasema, anything that is not worth of dying for is not worth of living for. Tangu nilipoanza kuwa serious na biashara yangu, marafiki zangu hawanitaki tena, hawanipendi tena, hawanielewi tena. Unataka nini? Chagua. Unataka mashosti zako au unataka hela? My friend, mwenye hela achukiwi.
Oh.
You just have money, they will all be back. Make sure you are rich to this level. Unatafuta sana attention ya watu na watu wakuelewe kwa sababu kiwango chako cha uchumi ni cha kati. Ngiokie jirani yako ambie toka kwenye kiwango cha kati. Ingia kwenye idadi ya matajiri wa mjini. Watakutafuta tu. You are looking for attention so much kwa sababu kiwango chako bado ni cha nini? Unajua watu wote wenye uwezo wa kuamuliwa maamuzi, wale wanaoamulia maamuzi wanaamini wanawaweza. Tajiri haamuliwi maamuzi, my friend. Mwenye nguvu haamuliwi maamuzi. You are giving power to people. You are giving your people, your friends and people around you power. You allow them to dictate what you feel and what you see. Si wape watu nguvu zako. Nguvu ya kuamua unatakiwa uwe na hali gani, unatakiwa wapi, unatakiwa na nani, unatakiwa uwe saa ngapi. Hiyo nguvu Mungu amekuachia wewe. Kosa unalofanya wewe, unaangalia majirani na watu wa mtandaoni na watu wa mtaani, alafu wewe ndo unaruhusu hao watu wakuamulie uwe wapi saa ngapi. No, my friend, that's a very huge power to give people. Don't give people what they don't deserve. Don't give people what they don't deserve. Be intentional. Una malengo ya kuongezeka cheo, tafuta yanayofanywa mpaka watu waongezeke cheo. Una malengo ya kuongezeka kibiashara, tafuta yanayofanywa. Be there on your work. Be there. Usimtupie mtu mwingine mzigo wa biashara yako ili umtafutie mtu mwingine lawama. Be there on your business. Be a man of detail. Be a woman of details. Be there. Hakuna mtu mwingine atakaye kuhesabia hesabu wewe kama unambavyo unatakiwa kuhesabu. Hakuna. Be there on your business. Be there. Mimi niko pale uwanjani mpaka saa 2 usiku, saa 3. Watu wanaanza kuingia uwanjani, mimi ndo naenda kuvaa. Mama za unajua mimi ni mtumishi wa Bwana. Natakiwa ni kae mahali. Nivute upako. Kama ukuvuta upako miaka hiyo, uwezi kuvuta siku ya mwisho, my friend. Be there on your thing. Maisha ya biashara ni kama ndoa. Wewe na biashara yako umefunga ndoa. Usitake watu wakutengenezee aina ya mke unayetaka. Usitake wanadamu wengine wakutengenezee aina ya mume unayetaka. Be there, create your own. Angalia future biashara yako unayotaka. Unataka iweje? Unataka iende wapi? Create it. Create it. The future of your business lies on you. Si mnaelewa au mmenuna? Utajua mwenyewe atakao mmenuna. Muulize jina lako, namuelewa mchungaji? Future ya biashara yako depends on you. Unasema hivi, Bwana ajua yote yaliyoko mbele yangu, Bwana ajua. Ni kweli Bwana anayajua, lakini kakuachia wewe umalizane nayo. The future of your business depends on you, lies on you. Be a man of details. Kuna wengine mnatakiwa mwe mmeenda mahali kufuatilia labda frame, mnatakiwa umeenda mahali kufuatilia kitu fulani. Ila kuna uvivu tu umekukuta, yani kuna uvivu tu sio na sababu. Yani uvivu tu umeamka, yani asisikii. Alafu huko kwenye ibada unasikia, oh baba kasi kichina Yesu, ntizame Bwana ukanifungulia malango yako. Mungu kanitizame, akutizame vipi? Most of us, we love ready-made things. Even najua leo hata nikichukua mimi nikaanzisha bonge la supermarket, hapo mwambie vichukua hii supermarket ni ya kwako. Your character ndio inaamua future ile biashara. Ninapozungumza character sizungumzii uzinzi wala uongo. Character ni tabia. tabia yako ya kupenda usingizi, tabia yako ya kupenda kulaumu watu wengine, tabia yako ya kutokufuatilia mambo, tabia yako ya kupuuza. It's very important. It will change your life. Itakusaidia. Watu watakuamini tena. Watu watakuelewa. Watu watakukimbilia. Watu watataka kufanya kazi na wewe. Watu watakuamini na vitu vyao. Umewahi jiuliza kwa nini mabenki kabla hawajakupa mkopo lazima wajachunguze biashara yako unayofanya? Maana wanakuja kuangalia sehemu tunayotaka kuweka hela yetu, kuna future? Kuna future hapa? I challenge you, my brothers and sisters. Mungu atusaidie. Tukionana tena mwezi wa kumi katika jina la Yesu, ukarudi na kusema tangu nimetoka siku ile kwenye lile kongamano la biashara,
yes,
biashara yangu imeona sura nyingine kabisa.
Amen.
Say, I will never be the same.
I will never be the same.
Be intentional. So that's the point number one. You want to be successful in business, be intentional. Be intentional. Sasa, coming back to the conversation that I had with vya kutuambia tenda ziko wapi, masoko yako wapi, wapi tunaweza tukauza, wengine ili ufanye nao kikao, wandikiwa nao labda kaski hapa. Na mchungaji wako anaamini ukienda kaski, wewe mwenye zambi. Wengine ili mweze kukutana nao, kule daa kuna sehemu ya samaki samaki. Wengine labda in prominent hotels. Now, wao wanaweza wakawa na... Na the only time wanaweza wakawa napatikana, anakwambia hivi, nikitoka ofisini, hapa tuwezi kuongea vizuri, ila nitakuwa baa fulani, njoo, tukunapata moja mbili tatu pale, and then tutazungumza. Some of you, they welcome you in the dinner or in the breakfast of it. Akili haraka haraka kuonekana maeneo yale, unaonekana mdhambi. Kwa hiyo wapendwa wengi, they are losing kwa sababu wameambiwa wasifungiwe nira na wasiwaamini, bila kujua kwamba Mungu pale alikuwa anazungumza dhambi na tabia, alikuwa anazungumza kufungiwa nira na watu wasio na imani. Usifungiwe nira na watu wasio na imani. Kwa lugha nyingine, usifunge mahusiano ya biashara na mtu asiye na imani. Sijazungumza asiye na dini, nimesema asiye na imani. Kwa sababu there is a time wewe utaamini kwamba pale tunapata breakthrough, yeye ataweka mashaka. Imelala hiyo, mmekosa tayari hiyo biashara. There is a time wewe utaamini ili tuweze kupata hii breakthrough hapa, lazima tutoe limbuko. Yeye haamini, tayari umekwama kabla hujaanza. Sifungiwe nina na wasioamini. Wasioamini. Imani kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Anasema usifungiwe nina na wasioamini. Now, hao watu wote ambao they have ideas of business, they have tenders, they have places to go. You see, Yesu akasema when it comes to money, when it comes to money, anasema wana wa dunia hii wana hekima kuliko wana wa nuru. Wana wa dunia hii wana hekima kuliko wana wa nuru. That's why it's like wealth is on them. Japokuwa Mungu anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu. So what's wrong with the church? They don't have wisdom on how to get the money from the world. Now, what is the wisdom we are talking about here? Hekima inayozungumzwa hapa ni hipi ambayo itamfanya huyu mtu wa church, huyu mtu aliyemwamini Mungu, aliyeokoka, the believer, ana survive deep in the world of business katikati ya watu ambao ni non-believer bila yeye kuwa corrupted. Never forget, you are the light of the world. Never forget, you are not going there ili wao wakuvune. You are going there ili wao wavune wao. And the first intention The first intention, haujaenda pale kuhubiri injili. The first intention, umeenda pale kupeleka nini? Business. Kikuta watu wanakunywa pombe zao. Agiza Sprite, kaa chini, zungumzeni biashara, ukimaliza, funga chupa ya Sprite, nyanyua kinotibuku chako, tumishwa Mungu, ondoka. You have left with the business, and the pombe, you left it for him. Siku nyingine mkikutana, utamwambia, nashukuru ile deal ilifanikiwa na nimeendelea sana. Namshukuru Mungu saizi nimejenga nyumba. Unahitaji kule Kapiri Mposhi? Nimejenga nyumba Kapiri Point. Na bangalu langu kule. Na biashara iko pale Patience. Na biashara yangu nyingine iko ile Mela. You understand? And then kwa kuwa yeye ameendelea kuishi maisha yasiyofaa, hata utamkuta amechoka. Unaambia hivi, nilitamani kukuambia siku ile, lakini pombe inakuchelewesha. Acha pombe uwe na maisha. Nitofauti na kusema hivi, pombe itakupeleka kuzimu. Pombe itakufanya. There is a way you can preach the gospel softly. Nikisema mtasema najivuna. Baba naongea maneno haya kwa unyenyekevu wote kwa jina la Yesu. There was a day, so I have a certain car, two of them actually, one is white, one is black. Tanzania zimeingia mwaka jana for the first time, zimeingia November, and I was the first buyer. And it happens that I stayed like 3 months without anybody else to buy. Now I will tell you the beauty of money. When I was parking that car, nikishuka mahali, it doesn't look like me. I'm too thin for it. Na watu wajazoea kumuona pastor living that good life. Kwa sababu watu kwenye akili yao wanataka mapastor tuishi maisha ya uongo. Yaani watu wanapenda nije hapa niwaambie hivi, tusaidieni sadaka watumishi. Tunapitia vipindi vigumu. Ah, watumishi, kama mnatoa sadaka, toeni kwa ajili ya baraka zenu. Yaani mimi mkitoa msitoe, I have my lifestyle. Yaani Mungu ashanibariki siku nyingi sana. Kwa hiyo siwezi eti kupretend kwamba eti najua waumini wasije wakani acha kutoa sadaka wakasema natumia sadaka zao vibaya. Watumishi wa Mungu, niwaambie ukweli. Mkitoa sadaka, kuna sadaka ambazo zinaenda kwenye kutenda kazi ya Mungu. Lakini kuna utaratibu ambao umewekwa. Lazima mtumishi wa Mungu apate kitu. Lazima, yani lazima. Ni uhuni mchungaji kukuhudumia na kutokupata hela yako, ni uhuni. Mamia yako ni uhuni huo. One day niliwahi kumwambia mama mchungaji na timu ya finance, nikamwambia hivi, don't give me money for 3 months and I'll show you. Ukienda ukija pale Mkuyuni pale Dar es Salaam pale tunaofanya ibada, nawaambia jamani, vikapu hivi ni vya sadaka, taweka mafungu ya 10 humu, alafu hapo taweka sadaka yako ya ibada, alafu watumishi wa Mungu wanaanza kuja mbele kutoa sadaka zao. Kuna mmoja atakwambia hivi, mchungaji, hii sitaki yende kwenye kikapu, sitaki yende hapa. This one, I want you to take it. Why? Because I have learned. Every time when the man of God is taken from me, I'm blessed. I'm blessed. Na hiyo ni system ya maisha yangu pia. Every time. Do you realize sisi tumefanya kongamano kubwa pale? Watu zaidi ya 7,000 walikuwa pale. A lot of people. Pale uwanjani. Naomba nijue, watu wangapi wameona matangazo yetu barabarani? Ha? Wangapi wameona barabarani matangazo yetu? Do you know the meaning of that? You should ask yourself. Kiasi kwamba hata eneo tulikuwa tunafanyia sisi kongamano kulikuwa na matangazo ya mtumishi mwingine. Kiasi kwamba watu wanauliza hiki ni nini? Imagine more than 7,000 people gathering together one place. Alafu hakuna kipeperushi. Mtaani. Nataka ujiulize swali, what is the secret? Mimi ndakupa siri. Siku moja babangu wa kiroho ambaye ni marehemu Bishop Zephaniah Rioba katika kitanda chake cha kuugua, one day tulienda kumtembelea mimi na mke wangu. Mimi mke wangu, we need to give crazily because in my heart I already felt the man of God is about to leave. Akiwa amelala kwenye kitanda cha ugonjwa, hawezi hata kutembea. Akitembea lazima ashikiliwe au atembee kwenye wheelchair. I went with my wife with my offering of 11 million, I remember. Ndio ilikuwa ile yetu ya mwisho. 2021. I was preaching by then, but nobody knew me that much. Akiwa amelala kitandani, I took my offering. Nikamwambia, sir, I need next level. I need another level. I have intention. I want to win souls. Can you give me souls, sir? Can you pray for me for God to give me souls? Mimi siniombe kitu kichochote, niombe Mungu anipe nafsi. Then I left the offering there. Kaniangalia mimi na mke wangu akasema hivi, on my sick bed, you are doing this? Because some other people would take for granted. Kwa hali ya kawaida, right? Lakini mimi nina principle yangu moja ambayo ni very very funny principle. Upofu wa Isaka ndio ilikuwa baraka ya Yakobo. Kwa sababu Isaka angekuwa anaona. Isaka angekuwa anaona. Asingembariki kwa sababu alikuwa anataka kumbariki nani? Esau. Kwa hiyo upofu wa Isaka ndio mtoko wa Yakobo. Maana yake nini? Uhitaji wa mtumishi wako ndio baraka yako. Weakness of the man of God is a blessing. Do you know ni ulevi wa Nuhu ndio ilikuwa baraka ya Shem na Japhet? Kwa sababu ulevi ule ule Nuhu alipolewa, Ham alimcheka. Pia sema alipowevuka kutoka kwenye ulevi wake akajua mwanae mdogo amemcheka. Akamlaani, na hapo hapo kwa sababu alilewa mpaka akakaa uchi, watoto wake wawili they took advantage. Uchi wa baba, sisi tutafuta kitenge, tutafuta shuka, tutafuta kanga, wakabeba hivi bila kumwangalia usoni, wakaenda kinyume nyume wakamfunika. It was an opportunity for them to be blessed. Never accept a man of God to tell you he has enough. Hata akionavyo vingi, mwambie hapana. There is mine too. So, intentionally, I knew these principles early. Tofauti yangu mimi na wewe inawezekana ni kwa sababu tu Mungu amenijalia neema yake kuwa nayo mapema. I knew, I studied the Bible early. Ndio maana kama uko hapa, usijicheleweshe my friend. Study God early. You need to succeed, my friend. You need to be rich. Watoto wako wasikue. Yani watoto wako wasiende sekondari bila kuwa na hela. Nawaambia kweli, you need to be rich, my friend. Very. Mgeukie nakwambia, be rich, oh, be rich. Kama umekuja kwenye ibada na uliyekana pembeni yako, karibu yako, ni rafiki yako, mwambie mtumishi wa Mungu, ili tusichoshane baadaye kuwa na hela. Hakuna kitu kigumu duniani kama kuwa na rafiki na asiye na hela. Kuwa rafiki asiye na hela atakuonea wivu masaa yote. Atakuona unamtukana masaa yote. Usipopokea simu hata kama ulikuwa uko busy, hujapokea simu hata. Kwa sababu sisi hatuna hela ndio maana hujapokea simu. Sawa. Siku moja na sisi tutakuja kuwa na hela. Sawa. Na ukishajiona una tabia ya kulalamika namna hiyo, ni roho ya umaskini na kusumbua. Maskini masaa yote wanaona wanaonewa tu. Kurugenzi wa Klaus Media Group, Mr. Joseph Kusaga, is a very good friend of mine, and I am his pastor, and I consider him as a father and a mentor. Sasa, kuna sana kutaka mistiko zake kwenye simu, nikimpigia na mbia mzee, I apologize. You know, he's an old man, so you cannot just call back the old man. Ulikuwa nasemaje mzee, I started with apologies. So I apologize. Ah, pastor, naelewa, when I was at your age, I was that busy. So I understand. Okay, we had this program, da-da-da-da-da. Halafu, na wifi zangu hao, ambao nikikuta mizuko zao nikiwapigia. Baada ya kuletea ujumbe anaanza kwanza, ina maana simu yangu hukuiona. Kwa hiyo ina maana sisi wote tunapiga, lete ujumbe muda unaenda. Usikutana na watu aina hiyo. Yaani umeacha tu kupokea simu bahati mbaya. Unasikia hivi? Ina maana simu yangu mimi ndio hujaiona, si ndio? Za wengine unaziona, sawa. Sawa, siku moja na sisi Mungu atatufanikisha. Ah. Sometimes unakuta simu unu ya big businessmen that you know in this country miss calls. Hapa naongea na wewe, the calls are getting in. When you call back, say, ah, bana, sorry, I was busy, I was at work. I say, ah, man of God, we understand. So we had this challenge, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, straight to the point. Why? Because they are composed. Because wanajiweza. Because in their mind, they don't feel inferior. Umaskini natabia kumfanya mtu anajisikia inferior masaa yote. Na ni sawa sawa na mtu ambaye haamini kwamba anapendwa. Mimi nako be at rest, be at easy. Be intentional. So with a lot of intention, we went to our spiritual father. And then pale kwenye kuwa intention kuna mambo mengi. Lakini ni point ya kwanza. Nafikiri Mungu akijalia wakati mwingine, kwa sababu nilikuwa nakuzungumza point kama 7 hivi. I will try my best. Nizungumze 4 kabla ya saa 12:30. Haiza nitalazimika kwenda kwa haraka. Hapa kwenye kuwa intention. Manake yapo mambo ya kupasayo kufanya, yapo mambo ya kupasayo kuacha ili kuonyesha you are intention, you are intending. The intention is too high. You mean it. Hauzugi. We went to our spiritual father with our seed. Do you know even aina ya sadaka unayotoa juu ya biashara yako? It tells us how much you are intending to succeed. Unafahamu watu wengi ambao tunashindana nao kwenye biashara na kwenye kazi zetu waliowashirikina. Hawatumii maombi kama sisi. Hakunaga mtu anaenda kwa mganga kutafuta maombi, hakuna. Hello? Hakunaga mtu anaenda kwa mganga kutafuta maombi, aombewe. Hakuna. Kwa mganga watu wanapeleka sacrifice. Wakipeleka sacrifice wanapewa spiritual cord. Every spiritual cord is tied up on your sacrifice. Every revelation, kila ufunuo tuupatao kwenye maisha umekuwa tied up kwenye sacrifice. Ni wakati Yakobo alipotoa sadaka yake kwa babake, akala akafurahi, when he was blessing akasema, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilobariki Bwana. In other words, yule mzee alimwekea mwanae harufu ambayo kila mtu akimuona analiona ile ni shamba lenye rutuba. Kwa hiyo watu walikuwa wanaona ni sawa kupanda kwenye maisha ya Yakobo. Do you understand what I'm saying? Fikiri na washukie huko chini. Fikiri hivi, I'm blessing you this evening. Nasema hivi, harufu ya mwanangu, this is my spiritual son by the way. Nasema harufu ya mwanangu Winjos ni kama harufu ya shamba alilobariki Bwana. Bwana akupe ya umande wa mbingu na Bwana akupe manono ya nchi. Amen. Afu naondoka. Do you know the meaning of that? From that moment nimekuumbia aina fulani ya harufu. To the extent, unafahamu ile harufu ambayo inanuka wakati mvua inakaribia kunyesha? Do you know mashamba yenye rutuba yana harufu yake? yana harufu ya majumaji, yana harufu ya kupanda kitu na kikauta. Maana yake nini? Huyu kokote atakakoenda, akikutana na investors, akikutana na watu, they will smell a certain hope. They will smell a certain hope ya kusema hivi, I think this is a good soil for us to sow the seed. I think this is a good soil for us to invest together with this person. Lakini hiyo ameipata wapi? From the blessing. Now she, he has to intend. What do you want? What do you want? When you look at your future, what do you want? What is your intention? What do you want to get? Nini unataka upate matokeo? Ni matokeo na gani unatakiwa uyapate? Hayo matokeo ndio yanaamua aina ya sadaka, yanaamua saa ngapi unalala. Intention yako ndio inaamua nani awe rafiki yako, nani asiwe rafiki yako. Inaamua unalia au unacheka. Inaamua utalala kitandani utainuka. Inaamua mapenzi atakuua, mahaba ni uwe au pesa ni uwe. Intention. No matter what you are going through in your life, your business should be more important than anything. Do you hear what I'm saying? Do you hear what I'm saying? Because kwa namna yoyote ile, maisha ni lazima yaendelee. Maisha ni lazima yaendelee. We cannot disappoint watu waliotuamini. We cannot. We cannot disappoint watu wanaotuangalia sisi kama role model wao. We cannot disappoint watoto wetu. We cannot disappoint wazazi wetu. We cannot disappoint watu waliowekeza kwenye maisha yetu. We cannot disappoint walimu wetu waliotufundisha. We cannot disappoint wazazi waliotupeleka shule. We must show kile walichowekeza kwenye maisha yetu kinazaa matunda. Hallelujah. Intentions. 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 Unamaanisha kiasi gani? Do you really want to succeed? Unamaanisha kiasi gani? What is it that takes so much of your time? Wake up, my brothers and sisters. Wake up. Man is out there, but he's looking for people who mean it. Yesu anakuja duniani, anatuambia anataka kuestablish ufalme wa Mungu hapa duniani. There is a cost to pay. You want to get the whole world. Iwe watoto wa Mungu, there is a cost to pay. To the extent, gharama ilikuwa ni kubwa kiasi kwamba anasema hivi, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. So there are days even Jesus wanted to give up. I know there are days you want to give up. Biblia inasema kwa kuangalia utukufu uliokuwa umewekwa mbele yake. Maana yake nini? Ukishapelekwa kwenye edge ya ku give up, don't look at where you are, don't look where you are coming from, look at the glory that is ahead. Utukufu uliokuwa mbele ukupe tumaini. Utukufu uliokuwa mbele ukupe tumaini. Anasema kwa kuangalia utukufu uliokuwa umewekwa mbele yake, akaidharau aibu. Akaidharau aibu. Akaidharau aibu. Akaidharau aibu. Is there a future? Kwenye hicho nachokifanya, do you see future? Do you see hope? Mwingine anasema hivi, natamani kuuza lakini sasa mimi naona aibu. Pumbavu wewe, unaona aibu kwenye hela? Watu wote wenye aibu ni maskini. Wote wenye aibu ni maskini. Unaona kule mjini watu ni kama wamecharuka. Utakuta watoto wa kike wanacheza ili wauze nguo. Utakuta kuna yule kaka mmoja anauza viatu pale Kariakoo. Anaimba kwaya za Luzi Mwando, bize viatu viuzike. Endelea kukaa na aibu zako. Kama utalala utakula chakula, utalala njaa. Mimi niende pale niseme hivi, unajua, I am the boss here. I am the man of God. Hallelujah. So because I am the man of God, mimi nitakuja tu saa ya kuhubiri. Subutu, utafika pale mike haiwaki na hutaamini. I am there on my business. I am there on what God has trusted me with. I am there making sure carpet inawekwa sawa sawa, making sure lights inawekwa sawa sawa, making sure everything is on detail. Ask my team, they will tell you. I walk and I will look and I inspect everything. Everything. Juzi, I don't know where Steve is. Yule pale, amenipeleka, amenichukua kwa sababu tulikesha. pale uwanjani. And then he took me in the morning, akanipeleka hotelini. He thought I'm going to rest. Nikafika hotelini nikaoga, nikabadilisha, nikaagiza gari nyingine, nikamwambia waende kapumzike. Anapigiwa simu na doctor, anambia wewe unajua mzee wako yuko uwanjani hapo. He was shocked. Kakadi chini anza, "Whoa. I thought he's a man will sleep." Bibi anasema walipolala, adui alikuja, akapanda magugu. Do you know Jesus Christ anasema kesheni muombe, maana mjui siku wala saa ambapo dili la biashara litakuja. Kesheni. Kesha mama, omba. Wewe unalala unalala gani? Unapata usingizi kabisa, unapata usingizi na una mlango kwenye nyumba ya kupanga. Na usingizi unapata kabisa. Na wengine mmepanga kwenye nyumba za wanawake wenzenu. Mwanamke mwenzio unamlipa kodi wewe. Some of them they are at your age. Wana Airbnb mjini. Umechukua na kibebi chako amekuweka huko, unamlipa kodi mwanamke mwenzio. Some of you men mnalipa kodi kwa watoto wa kike. Kabisa usingizi. Oh, kama golongondo. Najua magolongondo ni ile mijusi yenye rangi mbili tatu ile. Unapata usingizi kwenye nyumba. Ukishindwa hela ionekani, omba. Omba, yani ni hivi. Doesn't matter how nice your bed is. Kiambia kitanda chako. 3-4 hours are enough. Wewe hauna miaka 60. Sio mtoto wa miaka 8 kwamba eti lazima ulale masana. Kidaktari, mtu anatakiwa alale masana watoto. Daktari yule pale. Yule mkaka pale ni daktari yule, my brother. He's a doctor. Niamini kwamba wa daktari wanatudanganya kwenye masuala ya kulala kupitia yule jamaa. Halali. All the time he's in the computer, he's in the books. Computer, books, he has a lot of projects he's doing. Anambia acheni uni. Natuambia sisi tulale masaa nane wakati yeye mnafanya kazi. Wenyewe wana shift za usiku. Hapo ndambia sisi tulale. Kama umekaa na mdada, mwambie do you know? Si ajabu unalipa kodi kwa mwanamke mwenzio. Do you know? Aya, kama umekaa na mwanaume mwambie do you know? Inawezekana unalipa kodi mama. Unapata usingizi. Baba, katika jina la Yesu, watu hao wasikose cha kuweka mkononi mwao. Milango ya biashara ikakufungukie.
Amen.
Favor zikakufungukie.
Amen.
Be intentional. Set some goals. Personal goals. Personal goals. You must have relationship goals, health goals, financial goals, work goals. Wewe mama na wewe. Mgonge huyo mama hapo. Mtumishi, tuko kwenye ibada. Nyie kanisani kwangu mnaongea nini? Yaani kabisa uko na simu Ai, hata kama ni intention na sasa imezidi. Ibadani. Ainama. Anti vipi? Do you know what I'm teaching you guys? People to get access to hear what I speak to you. They pay a lot. They pay a lot. They pay a lot of money to listen to what I'm saying. Unajua tujaweka tiketi hapo nje. Lakini unajua huu 10 ni milioni 3. Umetozwa hela. Hii ndio tunakuja tunahubiri hapa huko na simu. Halafu siku moja wanatamani kwamba Bwana umuinue mama huyu, ukamfanikisha. Where? Christians are not serious. We are not serious. Tunaonekana tukienda mbele za Mungu tunatoa machozi na tunaonekana wenye shida, but we are not serious in seeking advances. Wengine wanaamini hapa tunaingiza tu siku. Hatuingizi siku. I'm changing your life here. I'm giving you life pattern here. I'm helping you to grow here. Ndio maana duniani kila bosi mkali. Because in the Bible imeandikwa watu wakali ushika mali daima. Fedha ishikwe na watu wanyonge wanyonge. Fedha ishikwe na watu wasio na misimamo. Naogopa kusema hili neno gumu sana. Money is not for everyone. Because not everyone is ready to do what it takes to have money. It's not for everyone. Kila mtu anaweza kaonekana anahitaji hela, lakini sio kila mtu yuko tayari kuipata hela. Kuhitaji kitu sio kupata kitu. Be intentional. Be intentional. Set goals. Set goals, personal goals. Personal goals. Na usiruhusu goals zako zikawa interfered na mazingira yaliyopo kwa wakati huo. Na niwaambie kitu. Naomba mnisikilize. Wanaoyaloga maisha yenu msifanikiwe. Sio lazima akuloge uvimbe tumbo. Sio lazima akuloge upate matende ya miguu. No. Mtu anaweza akakuloga tu kavurugwa kwenye kichwa chako, watu wako wa maana wote ukawapoteza. When people know huyu mtu siri ya kuinuka kwake ni fulani na fulani na fulani. Do you know what they will do? Wanakutupia kidude tu. Akili yako inavurugwa. You lose all of them. Kuna watu na kuna aina ya vitu nikiviangalia sasa tu huyu dada yangu amelogwa. Huyu ndugu yangu amelogwa, wamemloga. Na kwa sababu anakuloga unakuwa clouded na giza. Huwezi kuona. Watalogwa. Uvimbi tumbo, uvimbi mguu au uvimbi pua. But people that are important to you, they are taken away from you. Cheche. Nenda kwenye Isaya, angalia kwenye ile draw ya Isaya anaposema atamuondolea egemeo na tegemeo.
Isaya sura 3 kuanzia mstari wa kwanza.
Isaya sura 3. Naomba usome hii. Hata unanitazama, please, this is very important, soma. Isaya sura 3
kuanzia mstari wa kwanza.
Isaya sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Ulimwengu wa roho unapotaka ukupige wewe, unafanya nini? Haushushi mvua ya moto mbinguni. Watch what they do. Isaiah 3 verse
1.
Read.
Kwa maana tazama Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo na tegemeo. Tegemeo lote la chakula na tegemeo lote la maji. Mtu hodari na mtu wa vita.
Bwana wa majeshi anataka kuwapiga watu wa Yuda. Anafanya nini? Anawaondolea cha kwanza
egemeo na tegemeo.
Egemeo na tegemeo. Aha.
Tegemeo lote la chakula na tegemeo lote la maji. Mtu hodari na mtu wa vita. Mwamuzi na nabii, mpiga ramli na mzee, jemedari ali.
Kwa nini anamuondolea hao watu? Naomba tuwastudy hao watu. Fikiri hao ndio watu wa maisha yako. Make a list of it. Narudia tena Isaiah chapter number 3 verse 1.
Yes.
Follow. Anasema Bwana wa majeshi anaondolea Yuda yote. What? Cha kwanza?
Egemeo.
Egemeo. Hii ndio egemeo lako. So any enemy of your life, akisha kujua mpinzani wako yoyote, akisha kujua, amesha jua wewe una nyota ya kukubalika, una nyota ya kuuza na vikauzika, una nyota ya kufanikiwa. So I want to beat you. Kila nikijaribu kupishana na wewe siwezi. What I will do?
Na kuondolea egemeo. Unajua nikiondolea egemeo maana yake nini? Nikipitego unaanguka chini.
Yes.
Anakuondolea nini? Egemeo. Number 1, number 2, tegemeo. Number 3,
tegemeo lote la chakula.
Tegemeo la chakula.
Na tegemeo lote la maji.
Tegemeo la maji. Kwa hivi vitu viwili, chakula na maji, ndio mategemeo yao. Kwa akikausha kwenye chakula, akausha kwenye maji, these people will be weak.
Yes.
Anaendelea.
Mtu hodari.
Fikiri kwenye nchi hiyo moja. Umenyanganywa chakula, nchi hiyo mmenyanganywa maji. Kitu kingine mchonyanganywa, mmenyanganywa watu hodari wa nchi hiyo. Mtu wako hodari kwa sababu kila mtu ana mtu wake.
Yes.
Wanasema mtu na mtu wewe. Ushawahi kuona wewe dukani kwako labda una mdada mmoja huyu anakuuzia dukani, yani yeye akikaa dukani you are sure hapa will get money. Kila mtu kwenye maisha ana mtu wake. Hata sisi viongozi, wamiliki wa makampuni, wamiliki wa organization, we know we have brains in our company. Kama that one, yule ndo kichwa changu, yule ndo mtu wangu. Akiwepo yule, things are moving. Anachokifanya adui yako, anasema namuondolea mtu hodari. And then the next thing,
na mtu wa vita.
Na mtu wako wa vita anakuondolea.
Yes.
Ambaye angeweza kukupambania. Mtu wa vita hapa ni anaanza kuingia kwenye watumishi wa Mungu sasa. The man who could speak for you, the man who could fight your battles. Do you know by blessing we can fight our enemies? Do you know baraka ni jeshi ambalo linakusaidia kupiga kule unakokwenda? Likewise, laana nayo ni jeshi ya kukupinga unakoenda. Pass is an army. So is a blessing is an army. Aliyebarikiwa ana uhakika anakokwenda yuko safe. Mimi sijaje kukufundisha hapa. Ukitaka kufanikiwa kibiashara, tunza kipato chako. Hamna. I'm teaching you spiritual principles. Spiritual principles as a believer, how you should move towards your financial life, towards your life. Shetani anatuchezea sana. Anatupa kuvifanya vitu ambavyo si vya muhimu kuwa vya muhimu. We are losing it. We are wasting time. Wasting a lot of time into things that are not important. Go kidding, I'm going to be intentional.
Be intentional.
Set goals and make sure you work to attain the goals you set. Kwa sababu kuset goal, even dummy can set. Mjinga yote mjinga anaweza kaweka goals. Lile neno goals linatokana na neno goal. Hivyo hivyo goal la mpira. Kwenye michezo kuna magoli kuanzia netball, basketball, paka football, si ndio? You will only get a goal baada ya kupita vikwazo. Kwa utakio wachenge wenzio kama ni basketball. Uzunguke, uende, mpaka ukute goli imekaa. Na bado utakutana na mtu ameweka guard pale. But there is a goal. Kwa hatuchezi kwa kurudi nyuma. Kwa hata kama tarudi nyuma, maybe you are dunking this side. Wow, this way. Lengo la kurudi huku, japokuwa goli liko kule. Lengo la kurudi ni kutafuta njia umpitishe maboya huyu jamaa nyuma yako hapa. Uwe kama anazunguka hivi afu narudi na hivi. Pa, akienda huku umepita. Lengo ni kutafuta ile goli pale.
for the basketball fans. Likewise, kwenye michezo mpira wa miguu, watu wanaweza kuanza kucheza pasi pa pa, inaenda mpaka katikati pa, nafika wanaona huko mbele kumezuiwa, tuna tuondole ukuta pale pa, wanarudisha mpira nyuma, wanaanza pa pa, wanatafuta nini? Goal. The same thing kwenye mambo ya maisha. Nenda unakoenda, zunguka unakozunguka, jiulize, hii nao lifanya leo lina contribute kwenye goal yangu? Lina contribute kwenye goal yangu au naonyesha tu kama nimepagawa, nimevurugwa, ya maisha yamenivuruga? Be intentional. Ni kuongeza kitu kingine. Be intentional because man is not emotional. Man will never feel messy at all. Kwa kweli, tunavamuona huyu dana, amepitia vitu vingi sana, wacha sisi hela tuamue tu kwenda kwake. What pesa zinaanza kuitana. Pesa, 10,000, 30,000, tuende jamani tukamtie moyo. Amepitia sana kipindi, atizama mama yake alifariki mwaka jana. Shangazi yake kutoka Mbeya, alipata shida kidogo. Tuende tu tukamtie moyo. Fedha haiji kukutia moyo. Tell your neighbor, be intentional because money is not emotional. Be intentional because money is not emotional. I speak in the name of Jesus that you will succeed.
Amen.
You will succeed. You will succeed. Another thing that I've jotted down there, when you are intentional, nimetoka kukwambia kwamba ukiwa intentional inaamua maamuzi yako yote. Ukishatengeneza intentions, maamuzi yako yote hayaamuliwi na unavyojisikia, yanaamuliwa na kile ulichokiwekea intention. Atuende dukani kwa sababu tunajisikia vizuri. That's why the Bible says, guide your heart. Linda sana moyo wako kuliko chochote ukilindacho. Wewe kila kitu, yani kila mtu anaingia moyoni tu. Kaingia. Mama Adija katoka sokoni, kakutana na mwadudu, kamueleza habari zake, vimeingia moyoni. Mama Sofia katoka sijui wapi, vimeingia moyoni. Guide your heart. Money needs you to be ruthless. Money needs you to be rude. Wangapi wanajua how old is Donald Trump? Sabina ngapi? He is ready to face a gun for the presidency. Unamuuliza swali, wewe baba umekosa nini kwenye maisha yako? New York City kuna jengo linaitwa Trump Tower. Una maisha ya kila aina, you are a billionaire. Una nini una? No, I have a goal. I have a mission. I have a history to make. I have a legacy to make. I don't care who says what against me. Hakuna mtu saizi duniani anayesimangwa na kusemwa kama Donald Trump. Lakini kesho tamuona kwenye rally. Wewe sasa umesema tu na vikorokoro fokinyo huko, umekaa polini huko. Tayari mimi siendi. Wacha nife, nakufa. Wewe unaweza kuwa Trump kweli wewe? God is testing us to the levels where I want to take us. Can we really go? Can we really become? Hivi unajua mpaka sasa hivi Chama cha Mapinduzi hakija declare mgombea mwingine mpya zaidi ya Mama Samia. Do you know how old is Mama Samia? Aibu. Yani unajua rais wa Marekani na miaka mingapi? Rais wako wa nchi yako ujui ana miaka mingapi? Shindo kwa jina Yesu. How old is Mama Samia? How old is your president? Are you sure with the numbers?
64 years old.
She's 64, right?
Yes.
Now, angalia. A lady of 64, she has hope of living 5 years to come. She has hope of taking the country. She has hope ya kuzunguka mikoa yote nchi hii kufanya campaign. She has hope to fight with men. Because I'm not too sure kama vyama vingine vya upinzani vitaweka mwanamke au mwanaume. But whatever, whoever that they will bring in, she has hope. She has assurance. I will go in and I will win. She has assurance. I didn't say she has declared it already. But paka la kai ya tujambi kwa sababu uchaguzi si mwakani. We wanna know kama ata declare or what to declare. But whatever it is, she has hope. Look at you. You are not even 40. Unatembea una oxygen huku moyoni. Nashinda kupumua. Nashinda kupumua. Oh, nashinda kupumua. Intentional. Kila siku yendayo kwa Mungu, that woman yuko kwenye kiti chake. Kila siku yendayo kwa Mungu, she is arranging the team she wants. She doesn't care nani atamchukia, nani atamuelewa. Hamuelewi huyu eneo fulani, anamuondoa, ataweka mwingine. Semeni mnavyosema. Yeah, anaendelea na kazi. Ana filosofia yake moja niliipenda. Alizungumza mfano wa chura anayepanda mlima. Ulisikia speech? Anasema kulikuwa na chura wengi wanapanda mti mnazi kwenye juu kwa ajili ya kupata tuzo. Anasema wale chura wakafika wakiwa katikati wanaambia wewe uko itakatika hiyo. Anasema chura wengine wakaanza kushuka. Anasema kuna chura mmoja akawa anaenda tu mpaka akachukua tuzo. Wakamuuliza, bwana chura, tupe siri, kwa nini haukuogopa wakati wenzako wanashuka? Akasema mimi ni kiziwi. Kwa hiyo hakufanikiwa kwa sababu ni mbabe. Alifanikiwa kwa sababu kiziwi. Mtumishi wa Mungu, ziba masikio, be intentional. Hivyo we mama, unajua mimi ninayosemwa mtaani. Hey! Ila nikuambie sasa. Jana nimehubiri na sasa hivi nahubiri na kesho na chapa injili. Jumanne niko Morogoro na chapa injili. Wafe wao, mimi sifi. Watakufa wao mbavu, watakufa wao. Yani wangacha wafie kwenye viti vyao vya umbea. I'm moving forward. I don't care, my beautiful wife is there, my kids are there, you know. Wafie wao. Wewe sasa wamekusema tu tunaona rasta zake amesikia kwa Halima, hajasikia kwa Hadija. Wamenisema nimesuka rasta kwa Halima. Be intentional. Life needs strong people. Mungu alimwambia Yoshua vitu viwili tu, be so strong and have a good courage. Ili uweze kuimiliki nchi unayoiendea, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Period. Mungu akamwambia Yoshua, funga. Tazama Musa alifunga siku 40, Yoshua funga. Yoshua usichukie maombi, funga Yoshua. Yoshua hakufunga wala kufungiwa. Joshua just needed one thing. Be strong and a good courage. Ngio kile anakuambia tazama wako wewe mwepesi sana. Yaani watu wakibonyezwa nye utasema yote. Uwezi kuamini hata na siri za serikali wewe. Kwa hiyo do you know majasusi ambao wanapewa mission na serikali, critical missions? Do you know wanaweza wakakamatwa? Mshangaje zile movies za watu wanaenda kupeleleza kwenye nchi za watu alafu wanakuja wakamatwa. Wanapewa mateso ili watoboe siri, wanapewa, wanabanwa, watu wamenyamaza kimya. Sema hapa ni uweni tu. Lakini wewe. Your heart for you to be great. Don't disappoint people that will be called on your name. Watoto wako waje waseme hivi, our mother is a strong mom. Watu wako jezeme baba yetu ni mwanaume. Hivi unajua kuna wanaume na kuna mwanaume. Me, I know one thing. When my kids are going to grow, sio mimi nitakayewaambia. No, people around me, they will tell my children my story. Baba yenu alikuwa ni kama nunda. Achana das nunda, nunda yenyewe. Baba yenu alikuwa na uso wa gume gume. Mnyama si mnyama. Mwamba noma, utasema utachoka. Mwana yuko kwenye mic ameshikilia. Na mkijifanya mnaondoka mnaacha kanisa na wafuata nyumbani. Bavi, twende kanisani. Mtaelewa tu injili yangu by fire, by force. Mwambia mtu mmoja sasa hivi na mpango ni hubiri injili mpaka wachungaji wenyewe waamue kuja wao na makanisa yao kwenye hiki. Yaani mnanisema mpaka mnakuja kanisani. We are wasting a lot of time. Kwenye vitu ambavyo vina msingi. Watu ni maskini, watu wana shida, watu wana mateso. Tunaacha kusolve matatizo ya watu, tunakazana na kuombea kwa Mungu kwa jina la Yesu. Umaskini ustaje kwenye nyumba yako. Nasema umaskini ustaje kwenye nyumba yako. You will not be poor in the name of Jesus. You will not be poor. This is what I'm saying. You will not be poor. You're winning. You're winning. Hapo ni kwenye point moja tunasema nini? Be what? Intention. Be intentional. When you are intentional, you will know even how to negotiate. Unajua kuna kitu kibaya sasa hivi. Hata watu ambao wanaitwa kwenye ajira. Unajua kwa nini sasa hivi? Sasa hivi nimepanga kwenye ratiba zangu. Mahali popote nitakapoenda kufanya conference, lazima nifanye kongamano la wafanyabiashara na wafanyakazi. Unajua kwa nini? Ni rahisi kusema hivi, baba naomba utufungulie mlango, tupate ajira e bwana. Haya, umeitwa kwenye interview. Mtu anakuambia hivi, tell me about yourself. Unaanza, me, I studied at Kinyunzu Nyunzu Primary School. When I was at Kinyunzu, my class teacher name was, sasa mimi my class teacher name saizi, tuko tunatafuta mtu wa kusaidia kwenye swala la sales and marketing. Unandajia your primary class teacher. It's hopeless. Watu wajui kujieleza. Watu wajui kujieleza. Na wako makanisa, ukiwakuta wamekaa kwenye ibada, unasema kabisa huyu dada, huyu kaka yuko serious na maisha ya wokovu na maisha yake binafsi. Mwite kwenye interview, utapenda. Oh, you know, my class teacher. Now, this one I don't know. You just give me a job. My mother is sick. People, they don't practice. They don't know. They don't know what it takes. Wana masimu haya lakini wanashinda kwenye TikTok za umbea. Hawana muda wa kufuatilia hayo pasayo. They cannot even explain about themselves. Because of that, you don't know even how to negotiate. Hujui thamani yako. Do you know ofisi nyingine ambayo wewe umeenda pale umetaja umelipwa 800,000? Mwenye zifiko bisa, namshukuru Mungu, wapenzi na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwenye ile interview, jamani Mungu anaishi. Kwenye ile interview, niliwaambia nataka mshahara wa 800,000. Wamenipa 1,200,000. Chungaji hapo na zivi. Umeona upako wetu? Upako wetu ni upako wa maongezeko. Hallelujah. Kumbe ile kazi ilikuwa ni ya mshahara wa 300,400. Kwa sababu ulishindwa kunegotiate, ukataja 800,000, wakakuonea huruma. Wakasema alijui hata kazi hii hukumu yake iko wapi, lisaidieni tu. Cultivate yourself. Build yourself. Make yourself better every day. Make yourself better every day. Kiasi kwamba jiongezee thamani. Olashkera pala. Jiongezee thamani. Jiongezee thamani. Jiongezee thamani. Jiongezee thamani. Kiasi kwamba wakikuita kwenye interview, You exactly know. Maswali nakuuliza mpaka wale watu wanaofanya interview mle ndani wasikie raha, waseme okay, we can make more stories here. See, I think if you give me this job, I will buy my mom a house. Wakati kuna mwingine ameambiwa hivi, tell us, tukikujoin kuwa mwenzetu kwenye hii kampuni, what will you do? Mamba mmoja alichokifanya, ambaye ni mimi of course. You know what I did? Nikachagua meza moja nikakaa juu yake. Imagine uko kwenye interview. Wenzako wote wameenda pa hivi. Wameomba maji ya kunywa mara tatu tatu. Walipokuuliza wewe swali, kachagua meza moja ambayo imekaa vizuri na unakaa kwenye juu ya meza. Naambia nao, let's talk as colleagues. How is your family? How is home? I'm a man who cares for the family. Be sure. Kama tutakuwepo hapa, kama nitafanya kazi na nyinyi, be sure every day morning I will ask you, how is your family? I would love to know, how are your kids? Because the way you are coming back from home, it will tell me how to relate with you at office today. So naona, tayari mshani pa kazi. Wewe sasa, maitwa kwenye interview, nje pale, sokorobo, riba zako, shekitoro. Thamani yako yongezeke kwa jina la Yesu. Nasema, thamani yako yongezeke kwa jina la Yesu. Carry yourself with dignity. Let people envy you. Baba, I have determined. Biblia inasema yatendei mambo yote pasipo mashindano, lakini mwenzangu mimi nashindana. Sishindani na mtu yule, lakini nashindana na mimi. I have determined to work, to build myself, to increase my value to the extent. Mtu yoyote anayefikiri kwa namna yoyote anaweza kunifikia. Aone, bila mfungo wa siku 40 kavu. Atoboy. Shoot your price so high, to the extent your competitors should know you are of your own league. Sasa hapo mtakuwa mmenielewa au mnaona tu? Mmeelewa? Watumishi mmeelewa? Peleka thamani yako juu sana kiasi kwamba washindani wako wajue kabisa huyu yuko kwenye ligi yake ya peke yake, watafutane wenyewe kwa kushindana. Usikubali uchawi mwanangu. Wasikuloge. Wasikuloge, wasikutoe mchezoni. Don't be distracted. Distraction ni mbaya sana. Distraction inaweza kutokea kwenye ndoa yako. Wewe unahangaika, baby hii ananipeleka pressure. Baby moyo wangu na moyo wangu unadunda. Moyo kumbe adui anachokifanya. Wakati tunaugulia maumivu ya baby, the business is dying. Ukija kupona wewe na baby mkakaa sawa, unaanza upya. Kuinua biashara hiyo lala. Unatolewa mchezoni. Niona napenda kuambia watu usiendekeze mapenzi kuliko maisha. Yanaanza maisha kwanza na nakuja mapenzi. Mapenzi bila maisha hamna. Yani uwezi kufanya mapenzi nje ya maisha. You must be alive to do the mapenzi. So be alive my friend. Be what? Look at your neighbor and tell your neighbor, be alive. Us being intentional. Mimi nilijua yanipasayo kufanya. I went to my father in the Lord with my wife, and then we knelt down there. Na hiki ndicho mtumishi wa Mungu alichotamkia, ambacho mimi nasema hivi, ili uweze kunitoa hapo ukamfufue yule baba aliyekufa, afu mwambie futa haya maneno. You can never bring me down.
That day I remember, ilikuwa ni mida jioni kama hii. Nimemaliza kumhudumia mchana mzima nilikuwa nimeshinda naye. Kana pale I remember niliahirisha kila kitu changu ili niweze kumhudumia. And then we gave, that was our last offering on his laps. Baada ya kumpeleka sadaka, after a week he died. This is what he told us. Hamtaenda mahali na kuhangaika kujitangaza. Watu wataambiana wao kwa wao. Nendeni pale. Twende pale. Twende pale. This is the reality of my life. One time sacrifice that changed my whole life. That woman is there. She was there wakati natamkiwa baraka. Maana kama ni mshiriki na mke wako ndio kwanza kujua. I'm a man who believes in blessing. If you want to change any chaos in your life, my sister, raise up and give an offering. Sacrifice. It is a shortcut way to shout down any crazy fire. I don't know if maybe you can remember, there is a story, very interesting, mchungaji anapendaga sana. Ya mfalme mmoja ambaye alikuwa anapigana na taifa la Israel. Wakati anapigana nalo lile taifa, the Bible says, wakati, I want you to help me look for that verse. It was not in my plan. Wakati wanapigana, and then the king alipoona anashindwa, he took his own firstborn son and he sacrificed it. Have you got any? Nani amepata? Who got it? Very interesting story. Mama mchungaji amepata? Unaangalia? A king who sacrificed his son in the Bible. Alipoona vita inamlemea, he decided to take his son. Biblia inasema wapinzani wake walipigwa mapigo makuu ambayo hayajawahi kutokea kwenye maisha yao. Lakini alikuwa ameshazidiwa. Wafalme wa Pili, sura ya 3 mstari wa ngapi? 26 na 27. Wafalme wa Pili sura ya 3. Second Kings chapter number 3. Anzia mstari wa 20. You got it?
Yes. Ikawa asubuhi wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama maji yakaja kwa njia ya Edomu hata nchi ikajaa maji.
Sasa mimi nikuonyeshe hapo. Tukitaka tu enjoy, jamani nataka tu enjoy. This will be my last verse and then I will release you to go. Tuanzie chapter 1. Na mimi tuchanje verse 1. Chapter 3 verse 1.
Yes.
Second Kings chapter 3 verse 1 is a very interesting story of a king in the battle.
Basi Yoramu
mwana. Everybody read. Let's go.
Basi Yoramu mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli huko Samaria katika mwaka wa 18 wa Yehoshafati mfalme wa Yuda. Akatawala miaka 12. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, ila si kama baba yake na kama mama yake. Maana akaiondoa ile nguzo ya Baali aliyoifanya baba yake. Pamoja na hayo alishikamana na dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati, ambazo kwa hizo aliwakosesha Israeli, wala hakuziacha. Basi Mesha mfalme wa Moabu alikuwa mfuga kondoo, naye alikuwa akimlipa mfalme wa Israeli sufu ya wana kondoo 1,100 na ya kondoo waume 1,100. Lakini ikawa Ahabu alipokufa, mfalme wa Moabu akamuasi mfalme wa Israeli. Akatoka wakati ule ule mfalme Yeroboamu katika Samaria, akawahesabu Israeli wote. Akaenda akatuma kwa Yehoshafati mfalme wa Yuda, akasema, mfalme wa Moabu ameniasi. Je, utakwenda pamoja nami tupigane na Moabu? Akasema, nitakwenda mimi kama wewe, watu wangu ni kama watu wako, farasi zangu ni kama farasi zako. Akauliza, njia ipi tuiende? Akajibu, njia ya jangwa la Edomu. Basi mfalme wa Israeli akaenda na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu, wakazunguka mwendo wa siku 7, wala hapakuwa na maji kwa jeshi wala kwa wanyama waliofuata. Mfalme wa Israeli akasema, ole wetu kwani Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awaue mkononi mwa Moabu. Lakini Yoshafati akasema, je, hapana hapa nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yupo hapa Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono yake Elia. Yoshafati akasema, neno la Bwana analo huyu. Basi mfalme wa Israeli na Yoshafati na mfalme wa Edomu wakamshukia. Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, nina nini mimi na wewe? Wende kwa manabii wa babayo na manabii wa mamayo. Mfalme wa Israeli akamwambia, la sivyo, kwa kuwa Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awaue mkononi mwa Moabu. Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake, kama nisingewaangalia uso wake Yoshafati mfalme wa Yuda, singekutazama wala kuonana nawe. Ila sasa niletee mpiga kinanda. Ikawa mpiga kinanda alipokipiga, mkono wa Bwana ukamjia juu yake. Akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahadaki. Kwa kuwa Bwana asema hivi, hamtauona upepo wala hamtaiona mvua, ila bonde hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa, ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu. Na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana, pia atawatia wa Moabu mikononi mwenu. Nanyi mtapiga kila mji wenye boma na kila mji ulio mzuri, na kila mti mwema mtaukata, na chemchemi zote za maji mtaziziba, na kila mahali palipo pema mtapaharibu kwa mawe. Ikawa asubuhi wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama maji yakaja kwa njia ya Edomu, hata nchi ikajaa maji. Basi wa Moabu wote waliposikia ya kuwa wafalme hao wamekwea ili kupigana nao, walijikusanya pamoja, wote wawezao kuvaa silaha na wenye umri zaidi, wakasimama mpakani. Wakaamka asubuhi na mapema, na hilo jua likameta meta juu ya maji, na Moabu wakayaona yale maji yaliyowaelekea kuwa ni mekundu kama damu. Wakasema, ndiyo damu hii, bila shaka hao wafalme wameharibika, wamepigana na kila mtu na mwenzie. Basi sasa, enyi Moabu, nyara hizo. Hata walipokuja matuoni kwa Israeli, Waisraeli wakainuka wakawapiga wa Moabu hata wakakimbia mbele yao.
Hapo hapo. Na unaona wao breakthrough yao ya kwanza kupata ushindi walipata wakati wa sadaka ya jioni.
Yes.
Nakumbuka?
Yes.
Then maji akaja kwa ghafla.
Yes.
Sasa the greatest commodity by that time ilikuwa ni maji, kwa sababu ilikuwa inapigana upande wa majangwa. Kwa wenzao kwa kukosa maji wakawa wanazidiwa, wao wamekunywa maji na wana nguvu. Kwa kiu kikubwa akawashika wenzao akaanza kuwapiga.
Yes.
Kwa Israeli wakaanza kuwapiga Moabu mpaka wakakimbia. Then what happened?
Wakaibomoa ile miji, wakatupa katika kila mahali palipo pema,
uh-huh,
kila mtu jiwe lake. Wakapajaza, wakaziziba chemchemi zote za maji, wakaikata miti yote iliyo mizuri mpaka katika Kehareth tu, wakayasaza mawe yake. Ila wenye kombeo wakazunguka wakaupiga. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya
kuwa hapo sasa. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kuwa
ameshindwa vitani.
Aha.
Alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga.
Aha.
Ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu.
Aha.
Wala hawakudiriki.
Aha.
Ndipo akamtoa mwanae wa kwanza.
Alipoona ameshindwa vitani.
Yes.
Akatafuta kikosi chake cha kupigana nacho. Wakashindwa. Ndipo akaamua kumtoa mtoto wake
wa kwanza.
Wa kwanza.
Yeye ambaye angetawala mahali pake.
Imagine, mtoto ambaye angetawala mahali pake. What did he do?
Akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta.
Akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta.
Yes.
Then check what happened.
Kukawa hasira kuu juu ya Israel.
Watch. Do you remember Israel ilikuwa inashinda?
Yes.
Just by one time sacrifice, bam, kibao kimegeuka kwa ghafla. Tafsiri yake ni nini?
when we are too much intentional, mioyo yetu ikakaza kutafuta Mungu anataka nini, ikakaza malengo tulionayo, there are times Mungu anaweza kukupa ufunuo kwamba the next level of you needs a certain level of sacrifice. So we give crazily because there is an intention in our hearts.
Yes.
There is a door we want to see.
Yes.
Niliyasema ghafla kukawa na hasira kuu katika Israeli. Sikia, hao waliokuwa wanashinda na wanawapiga wenzao paka wakaingia kwenye nyumba zao.
Yes.
Check kilichowageukia ghafla.
Basi wakatoka kwake wakarudi kwenda nchi yao wenyewe.
See? Walikuwa wameshaingia kwenye nchi yake. Wamempiga alipomaliza kutoa sacrifice, hasira kuu ikawaka kinyume nao, wakarudi walikotoka. Namuomba Mungu,
yes,
kia mpiga tua yako moja ya imani,
amen,
yaliokuwa yanakufuata mabaya yageuke,
amen,
yarudi alikotoka,
amen,
yarudi alikotoka,
amen,
yarudi alikotoka,
amen.
Juzi nilikuwa namwambia mke wangu, there are things that we see in our life, I think there is a certain level of sacrifice we want to do. Let's go ahead and do it sacrifice. In one day, we went and gave crazily. And then from yesterday, the way things were turning, it was crazy. One time sacrifice can change the whole life of your life.
Amen.
Biblia inasema mtamkumbuka Bwana Mungu wenu awape nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano aloapia baba zetu. Utajiri Mungu akitupa, kazi yake sio kubaki nao. Utajiri unatakiwa kutusaidia kulifanya agano imara. Maana yake ni sisi tuna mahusiano na Mungu, tumeagana naye. Lakini agano letu aliko imara. Ndio watu tunaenda mbele na kurudi nyuma. Tunaenda mbele na kurudi nyuma. Ila kwa mali zetu na kwa fedha zetu tunalifanya agano kuwa imara. Tunapotoa, kwa nini nasema? Biblia inasema hivi, moyo wa mtu ulipo ndipo fedha yake inapokuwapo. So the more we give to God, the more our hearts goes to him, the yes. more we deepen ourselves into him,
yes.
the more we are relating. Ndio maana maskini ni rahisi sana kuacha wokovu kuliko tajiri. If you didn't know, maskini wengi sana wanaacha wokovu kuliko matajiri. When God bless you with money, kazi ya fedha ni kulifanya imara agano lako na Mungu. Aliahidi atakutetea. Ukiona utetezi ni kama umepungua, kazi ya utajiri unakusaidia kuli strengthen covenant kwamba God you promised, God you promised, I'm standing with this offering, God you promised, God you promised. I pray in the name of Jesus, by the time we meet in October,
amen,
you have something to testify before the Lord.
Amen.
Simama juu kwa miguu yako. Kama uko hapa na hujawahi kumpa Yesu maisha yako, haujawahi kuokoka, yote tuliyoyaongea hayana maana kama Yesu yupo ndani yako. Utajiri na mali, Biblia inasema itamfanya nini mtu akapata hasara ya nafsi yake na kupoteza na kupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake. Nikuite mbele tuombe pamoja kama hujampa Yesu maisha yako. I have confidence that there are people are going to be born again this evening. Njoo mbele tuombe pamoja so that I can lead you in this prayer. Yesu aingie kwanza moyoni mwako kabla fedha haijaingia kwenye mfuko wako. It matters a lot. Yeye ni wisdom kwenye maisha yetu. Come, let's pray together. Fatisha maneno haya, sema Bwana Yesu, leo hii nimekuja mbele zako, ili wewe uwe Bwana mwokozi wa maisha. Napokea msamaha wa dhambi. Napokea kufutiwa dhambi yangu. Yesu.
Yesu.
Moyo wangu.
Moyo wangu
umekutaka wewe.
Umekutaka wewe.
Wewe uwe Bwana na mwokozi wa maisha.
Wewe uwe Bwana na mwokozi wa maisha.
Kuanzia leo. Mimi ni mtoto wa Mungu. Kwa kuwa ninaamini. Mungu alimfufua Yesu Kristo. Na maisha yangu umeyafufua. Mimi niliyekuwa mwenye dhambi. Sasa niko hai ndani yako.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.